Mwanake, 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 Minachi. Vile unanipenda, vile unanipenda, hakuna mwingine anayenipenda. Vile unanipenda na kutakuwa na mwingine. Your love is always around, around and around,
around and around.
Yeah, yeah. Kila time niki turn around, najua uko around, around. Yeah, najua wanipenda, najua yale umenitendea, najua weni Mungu wangu. Najua wanipenda, yale umetenda. Najua we ni Mungu wangu, muweza yote. Najua, najua we ni Alpha na Omega. Najua, what you do no man can do. Najua, mwanzo na mwisho ni wewe, ni wewe. Najua, chelewi na time, umepanga yote right on time. We ni friend of mine, na kupenda sana, you are one of a kind. Wangu mchungaji, lead my way, niye pushe niki go astray. Every day on my knees niki pray, every day and night niki pray. Tegu wa mitego wa metega, ishara ya kwamba unanipenda. Moyo wangu na vitu vyangu vyote, na surrender, na surrender. Najua unaweza, najua yale unatenda. Najua we ni Mungu wangu, muweza yote. Najua, najua we ni Alpha na Omega. Najua, what you do no man can do. Najua, mwanzo na mwisho ni wewe, ni wewe. Najua, penda sana, you are one of a kind. How she live in a time, umepanga yote right on time. One of a kind, nakupenda sana, you are one of a kind.